Kuchukua.
Ivo Herie.
Aliye Kuchukua.
Ivo Herie.
Aliye Kuchukua.
Ivo Herie.
Aliye Kuchukua. Roho Mtakatifu Herie. Aliye Kuchukua tu. Roho Mtakatifu Herie. Aliye Kuchukua tu. Roho Mtakatifu Herie.
Chilling every day. The fact that I cannot leave only at the moment. While I'm alive, you will watch me. And no matter how, with love or with hate.
Education, a patient, and all the great shit.